Amawubo 60 verse 1. Unkulunkulu silahlile usichithile mawubuye silulamise. Verse 2. Uzamazamisile umhlaba wawudabula izimfa zivale izimfa zangu kuba uyazamazama. Verse 3. Isizwe sakho sibonisile izinto ezinzima usiphuzisile iwayini sabuyazela. Verse 4. Abakwesabayo banike ibhanela ukuba liphakanyiswe ngenxa yeqiniso sela. Verse 5. Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe, sindisa ngesandla sakho sokunene ungizwele. Verse 6. UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe wathi, ngiyakuthaba, ngiyakulidabula iShekemi, ngisilinganise isigodi saseSukoti. Verse 7. Ngowani uGileyadi, ngowani uManase, Efrayimu isivikelo sekhanda lami, uJuda uyintonga yami yokubusa. Verse 8. UMowabu isitsha sami sokuhlambela, phezu kuka-Edomu ngiphonsa isicathulo sami, yethaba ngami iFilistiya. Verse 9. Ngubani uyangiyisa emzini oqinileyo na? Ngubani uyakungiholela kwa-Edomu na? Verse 10. Akusiwena uNkulunkulu osilahlileyo na, uNkulunkulu, awusaphumi nezimpi zethu. Verse 11. Sipho ukuba sisizakale ekuhluphekeni, ngoba ukusiza komuntu kuyize. Verse 12. UNkulunkulu siyakwenza izenzo zamandla, yena uyakunyathela phansi izitha zethu.